chinene samukwano okuberanga nawe nakwagalanga forever omukwano gwaffe nze nawe tekuyikendeera kagira emyaka bukadde kulibeera muka forever twagalane tulumye nabo ababikamwa etwerage tusaliza abo abatuugirira bamala na budde waabwe n'omukwano gwatondebwa
I'm talking to